katonda feno tusitude abalungi n'ababibo n'obagabudde obulamu n'ensibyo n'obituwadde katonda nesiga gwe oli maso ni mawani nekute gugwe yegwali na pulani onkumire mu ngalo zo wabwe lutekayo sengenge mukama nyongera nyongera manyi mukama banjiganya obamala manyi mukama nyongera nyongera manyi bonna banjiganya obamala manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi katondo wekisa watonyese kuba gwameze mmere katonda gwayaze njuba gwamanyi abalabe bange kye bandowoleza buli gwe ndaga ekisa tekeera ndaga ettima nga tetebakuta ne bobawa embuto bawewa amagulu gabasibe bagana okutambula n'emimwa gibasibe gigana okwatula mukama nyonge